Malaka United States Torban Dabre case ake kachisa basen tasgabi dabin sa Ethiopia case sat case sumabul chisana no Oromia famara case sat tufufejiruf tabamu lubbu namota heddu hidamu namota kumota lakka o manifi barbadaw qabenya wol tufufe mulate sababata irra kanke lamiwon America yo barbachisa ta irra kanafe karora imala sani garabiyetti tqaban akhaqan ake kachise ture Motumman Ethiopia akekachisa mala ministrin imala United States base sanaf debi kennen labsin yerwata tamasun hala nagenye biyetti garatas gabbitti debi setaw ibsudan akekachisni kun garu Ethiopian garanagaf tasgabbitti debi unshe kanisanin gammachis ne garele ministrin imala United States tokkotokkon kakenna mejerejira ministere imota communication motumma Ethiopia obbogetacho raddati kan debi kennen
It's quite unfortunate that people in the State Department had to make a strenuous effort to...
Charrad abinsataye akkalam miwan Amerika imada gara Ethiopiat karorfatan hakan iba gochud avjeccha sababaya chisa kanaken nuf namon murtefatan ministrit imala United States ke sajiran. Waayena gaftas gabi Ethiopia namon niyaddan kajiran isfakkata. Sababansa sensa ke kachisa sana ke yata durayo dubistan. Ethiopia ke samallaka tasgabbin injira garsisa garu wanti tasgabbit abata yhomtu mullatu injirus jeran obogetacho radda waile ke nyi radio sagale america kakutafan ingilizi james batif debi nakennan dubbihima ministry imala united states john kirby kiptata dabrekana ifsatu tagazet esotaf kennan irat ammas waile ethiopia ka yeture ministry imala united states labsiero atatama motumman ethiopia base sanarra kawdan Ake kachisa malala miwan saaf baas sana lalchisu daaf Mr. Kirby gafin diate. Ake kachisni ministrin imala United States baas motumma Ethiopia berat furatamat abusa kanibse gazet esan gafichat iese hal Ethiopia yeroamma radebiani lalu barbachisa jettani yaddu jechur angafate. Dubbima ministrin imala United States John Kirby akane jechun debi kenan.
Well, we don't issue travel warnings lightly. And when we update them
lakim barbachisu ingonu akekachisni mala akkasuma akasalpat wambawmiti foyesine nabasnummo namoni lalcholana akattikennan wambegnuf ofeggenno dambasna namna kalalchettikennuleni barbanna kanamara sababangonu finiguddan lamiwon america garakutale addunya kenya addaddat enay malanista enachuturan akofeggatanif wantef ethiopian kanaraddamiti jeran Dubima Ministry imala United States John Kirby kanuma walqabsi Sudan waye labsi yerwata tama motumma in Ethiopia bases dubbatani turan
You may have seen my statement on their declared state of emergency we continue to be troubled by
labsi yerwata tama motumma in Ethiopia baserrat ibsan kennes argun kessan nimala motumma in Ethiopia ajeje sera male nana mota hidu interneti cufu walgayinso mataw guru sochi saati dan dangesufi wala bumma yado fi dubbachu guru dabale enna murti dabarsu dafon inordofsisu yadanu je qajira labsin sun hala wankanan yojira olfame rakol dibde siyasa biyetti mudade furuda yale amandura godame fashale kade bise fiduta kanaf kun akekachi sa malafo yesemediate labsi ro tatama san basandra kane enna lalu kanatu wayejenna Kunimmo biyyoota addunyaa irra jiran marake sattiyu wanna goonuu jedhan dubbiimaa ministirii dhimmaalaa United States John Kirby. Gama nageenyaan haala Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiruurraa kan ka'e embaasiin Ameerikaa kutaalee biyyattii hedduu keessatti tajaajila qoonsilaa kennuudhaaf dandeettiin qabu daangessamaa ta'uusaa akeekkachiisni ministiriin dhimmaalaa United States torban dabre baase hubachiisee ture. Labsiin yeroo atattamaa mootummaan Itoophiyaa baase kun Diplomatoonni United States'iif ka biyyoota biroo otuu dursanii mootummaan gaafatiniif eeyaman argatiin Finfinneedhaa ala kiiloomeetira 40 caalaa fagaatanii akka hin deemne ka dhorku ta'uunsaa embaasiin Ameerikaa lammiilee biyyasaa gargaaruudhaaf dandeettii qabu ka guddaa miidhu ta'uusaa akeekkachiisni ministirii dhimmaalaa United States torban dabre ba'ee sun hubachiisee ture.